iyadoo dhawaan la soo gabagabeeyay wejiga koowaad dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Burakabo. Ayaa hadda laga bilaabay wejiga labaad dhismaha garoonka oo lagu dhisayo siiska wax u qabsaa si ay bulshada uga faa'iidaystaan. Qaar ka mid ah shacabka degmada Burakabo ayaa siis xilqaana ku tagay iyaga oo kaga qayb qaadanaya dhagax gurista garoonka wejigiisa labaad iyaga iyo maamulka degmada, taasoo qayb ka ah dadaalada bulshada Burakabo ku doonayaan inay baahida garoon la'aanta kaga baxaan. Taliyaha saldhigga degmada Burakabo Sandheere ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha garoonka wejiga labaad.
u qabso dadweynihii deegaanka isaga ay hayaan dhagaxaantiya biyo hayaan baawurti isgeddisiiday shaqa ay hayaan kun ilan boqol oo mitir iyo hadaba ila raaisa jaaygii marahay siyeed boqol war hajukaay elboor aadi ee nagadeen wejiga lamaad oo aradinka dambowti la kabtinka dambowti bisa dhamman afar boqolna hiraabtoon shiido ku biyahayn booydow isaga ay hayaan isgeddisiiday saas oo kale agaf agafii gereedan hoolo dadweyneena iyo ogolan ha qasabin lahayn iska waxa u qabsay geeka ku kooyan si siin barga haytan shaqa ay hayaan farhadaan eedii eeda meel la raayse meel faylan marahayta malha koobo koro eedii eedan in muraraji dadkii deegaankii si iska wax u qabsay markii hiraabtoon iyo on kooyan unun eedan ka farahne biryaal ku nambas shaqa ayani walaalkin in dhamaana dhamaastarada oo insha Allah.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Burakabo Ibrahim Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay halka uu marayo dhismaha wejiga labaad isagoona bogaadiyay shacabka sida iska wax u qabsanaya.
Iska walan qabsay maamulkii dhan araga haytan shiidi daldalahayan shacabkiya shiido daldalahayan may weelasaana hobi ilaayar dadka degmada Burakabo balaan in magal meel basin ka fadaana iska walan qabsay may weelasaana han balaan in magal eelboorka ay kooyay tali ururka araga haytan shiida qaaday maamulka araga haytan may la sinka fadaa markun degmida lankasta haboy baryay raabti hoo bilaayar eelboorka isku koynan shiidoon la daldale makiinyaalki eelboorki shiidoonki garaan la daldale insha allahu taala nankasta shaksika haboy lambay lanka sheegnay may weelasaana eelboorka isku koynan baryay eelboorki dhammaadi sidiisan barga haytan walyara ninheri baaqiya ninheri baaqii un ay la ajisnay shaqeeyi maamulka sifaylan shaqeeyi may la raasi shacabki shaqeeyay taliyaashi shaqeeyan tali ururki shalay dhatun idaraad anta makabana shiidi daldalaay marka degmidiin dhisida lansiin dhisaw ma leh wabillaahi towfiiq.